Brazil one day. What's good, baby, bonjour. Mulichi na bikonkola kwa juju. Ubifana nivyo na bitimba timba munju. Norecho wengu ita jangu. What's good, baby, bonjour. Mulichi na bikonkola kwa juju. Ubifana nivyo na bitimba timba munju. Norecho wengu ita jangu. I'm in love.
Mwenzi sinza.